mtumishi wako Danieli katikati ya shimo la simba. Uko moja ulitetea alipokuomba unitetee kama Paulo na Sila gerezani, unitetee ushawishi ni vingi duniani, unitetee e Bwana unitetee, na kuomba bila wewe siwezi, unitetee
e Bwana unitetee, unitetee e Bwana unitetee, shetani ananifuata e Bwana unitetee, ulimwengu wanitaka e Bwana unitetee, shetani ananifuata e Bwana unitetee, ulimwengu wanitaka e Bwana unitetee, wasijeninasa unitetee e Bwana unitetee, unitetee e Bwana unitetee, shetani ananifuata e Bwana unitetee, ulimwengu wanitaka e Bwana unitetee.
Kwako Bwana jemedari, mtetezi wangu ni wewe, kushoto kulia twaona dunia ikiyumba yumba, ibilisi kama simba bado atuwinda, uzinzi, uchawi, ukaba kwa sana, madawa kwa vijana, ibada hakuna, michezo ya kamali, ubashiri kila kona, wizi, utapeli, atalini, tutakoma.
Tunateketea,
baba,
baba twapotea,
tunakulilia,
tunakulilia,
iponye,
iponye dunia.
Ututete, na mitego ya ibilisi shetani, ututete, turudishe tusiende gizani. Uwatete, wachungaji uwatete, baba uwatete, waumini watete, twakuomba bila wewe tuweze, ututete.
Tunateketea,
baba,
baba twapotea,
tunakulilia,
tunakulilia,
iponye,
iponye dunia,
tunaita.